Kapena ni vera portion, mwamene ni kukondela ni kangi wana believer. Kapena ni vera portion, mwamene ni kukondela ni kangi wana believer. Afrida, yeah, Afrida, yeah, ni kangi wana believer. Afrida, yeah, Afrida, yeah, ni kangi wana believer. Mama, mama, ni kangi wana believer. Mama, mama, ni kangi wana believer.
Depindiwa weka ni mafuno kwa tila. We hang myself, ukani uza fasila. My love muna sweet chila pani vanilla. Changa ni chako please baby, we na munia. Nito ala popita time, no kuona po. I only love you, ni kuwaya ababenango. My love muna beauty, ni kalipoona po. That's the reason why, ni machoma mumagako. Three phones watch the mention, I will buy. Plus anniversary, touch tira ku Dubai. Wana mwanzonde lapo pali weba guy. Kaida miss you more, chila jack party time. Let's talk about beauty, ni vintu vinango. Plus you and I were tight, ni build babako. Ongelela momo love bazakan mangilako baby bela munia pishanga ni chako
kapena ni vera portion mwamene ni kukondela ni kangi wana believe kapena ni vera portion mwamene ni kukondela ni kangi wana believe afrida afrida ni kangi wana believe afrida afrida ni kangi wana believe mama mama ni kangi wana believe mama.
Wanna leave me? You are a queen, ufanika muntunga in a king. I'll never sleep on you, ngatini waling. Uzangala part of life, na manet manaling. You make a nigga go crazy, ngani dand. Jumpira mutudo, uzibe kunyumba kwand. Since I'm on verela, na veva kamba wanand. Cause you when iziba veva kufuna ni wanand. But tell me if you don't feel me nga ocean basket. Cause like city market, I got a big market. Walengesa gangsta, maya ngena murafu. Unani chinja baby, but in as a south. Let's talk about beauty, ni vintu vinango. Plus you and I were tight, na build babako. Ongelela momu love, bazakan mangilako. Baby, bwela munia, plishanga ni chako.
Kapena ni vera portion, mwamene ni kukondela, ni kangi wana believer. Kapena ni vera portion, mwamene ni kukondela, ni kangi wana believer. Afrida, yeah, Afrida, yeah, ni kangi wana believer. Afrida, yeah, Afrida, yeah, ni kangi wana believer. Mama, mama, ni kangi wana believer. Mama, mama, ni kangi wana believer.
It's down on the one tour.
Type Media House.